muli bwanji omvera mwachimwemwe ndakulandirani ku program ya ngwengwengwe yomwe akutipatsira ndi aunduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku banki ya padziko lonse World Bank ndipo akonza programuyi ndi ya Development Broadcasting Unit DBU muli ndine Mike Mlongoti cholinga cha program ya ngwengwengwe ndi kulimbikitsa ino mveratu makamaka ino amene munatalikirana ndi magetsi a Eskom kuti mukhale ndi mwayi wokhala ndi magetsi pogwiritsa ntchito zipangizo za solar. Lero mutu wakulu mene tufuna kuti tikambirane ndokhudza kugwiritsa ntchito kamene kagwiritsidwe ntchito koyenera ka chipangizo cha solar malingana ndi mphamvu zinaperekedwa ku chipangizo chimenecho. Ndiye tili kuno ku Malawi Bureau of Standards kumene ndithu tufuna tikumane ndi Adeus Bison amenewa ndi mkadaulo amene ali munthambi makamaka ya zoyezayeza kuyeza zipangizo za magetsi kuti ndithu aone kuti kodi ndi zovomerezeka kapena zili ndi mphamvu zanji. Tsatirani programuyi mwachidwi chifukwa kumapeto kwa programuyi tikufunsani funso ndipo mukayankha molondola ndi kuchita mphumi mudzalandira t-shirt yokongola ya ngwengwengwe. Takulandiranitu bwana Bison program.
Zikomo kwambiri bwana.
Nkhani kwambiri imene imakhala yovuta makomomo imakhala yona kuti munthu wagula chipangizo cha sola kapena chipangizo chichose cha magetsi ndiakuona kuti chipangizo chija chikugwira ntchito ndithu malingana ndi zipangizo zimene anaziyika zinabwera nazo chokwa factory koma timaonaona kuti amwina chipangizo chichikugwira sasa ntchito mwina mphamvu zikukhala ngati zikutsalirabe ndetimatengaso chida china kuzaphatikizira pomwe zimenezi ndizoyenera.
Zimenezi sizoyenera chifukwa chida chili chonse chimakhala ndi malire ake mchifukwa yake mwachitsanzo tikho zopereka chitsanzo cha magetsi a Eskom nthawi zina amatha kuti zimitsira dera lina alipo kusenza kuti zimakhala ndi malire ndiye ngakhaleso zida zimene zodzimira pazokha zama mphamvu ya mbwezera timatelo mphamvu ya mbwezera zida zimenezi izo zili ndi malire ake kotero kuti munthu akamaonjezera zida zogwiritsa ntchito mphamvuyo koposa zimene chidakonzekera chinthucho ndikuti akulakwitsa chimatha kuwonongeka chinthu chija ndikuti kupezeka kuti waluza pamene popo ndithu bwana.
Zida zambiri zimene zogwiritsidwa mu ngwengwengwe za sola zikumakhala kuti zili ndi mababu mwachitsanzo titenge chida chimene chili ndi mababu atatu kuchoka ku factory anachipasa mababu atatu anachipasa maloti anthu azichaja mafoni anazichipatsanso wayiresi mkatimo akufunika kuti munthu azingogwiritsa ntchito motero mu basi.
Ndibwino kuti azingogwiritsa ntchito moteromo chifukwa pochipanga chinthu chija anachipanga kuti munthu ukatsatira zida zimene zokhazo zimene ayika zija ndikuti chikhala nthawi yayitali monga mmene kumayembekezekera ndi mtundu umenewo wa zida akapanda kutero ndikuti basi zisokonekera zinthu
chifukwa anthu ena atiwamachuluka nzeru mwina adula mawe aja kutulutsa batiri mufoni ati kubusta kulumikiza kubatiri direct ena atenga wayiresi yapadera kulumikizisa mawe aja zimene zinzoyipa ndithu
ngakhale adagula ndirama zake koma ndithu kumenekoko ndikuwononga sibwino kutero ayi ndibwino kuti angotsatira ndondomeko zake ngakhale thupi limafunanso kutsatira ndondomeko la thupi olota kha odzozedwa bwanji ukamagwiritsa ntchito thupi lomolakwika umadwala basi ndi chimodzimodziso zidazo ukamazigwiritsa ntchito molakwika zimawonongeka ndipo sapindula nazo monga mmene kumene lokhalira
pali kuopsa kulikonse kumene kungabwere chifukwa chiona kuti munthu sanatsatire ndondomeko ya mmene chinthu chochinabwerera ku factory pambali poti chimuwonongekera chisanakhale nthawi ta.
Yes, paliso kuopsa zambiri mwazida zimene zimagwiritsa ntchito mphamvu ya mbwezerazi makamaka batiri lija limakhala kuti limasunga moto ndipo za boosting izo ndi zina zotero munthu akamala kusayonjo limatha kuphulika batiri lija ndikumuotcha munthu olonga khaliso kuyambitsa moto kuyatsa nyumba ndithu ndipo mfuneka kupewa ndithu kumatsatira ndondomeko zakuti tipewe ngozi ndithu ndithu.
Inuyo ngati mkadaulo wokhudza za magetsizi kumaso zoyezayeza kunoko ku Malawi Bureau of Standards mukuwamema bwanja Malawi kuti kumadera kumene atalikira ndi magetsi a Eskom akuyenera kuti agule zipangizo zimenezizi zimene zogulitsidwa mu ngwengwengwe ndipo atsatire malamulo akuzigwiritsa ntchito kwake mukuwamema bwanja.
Ndikuwamema kuti kumadera kumene kulibe magetsi amene tikuwadziwawa ochokera kumkula ndi kuyenera kuti magetsi a Eskom kumadera kumene kuko tisachitodikira kuti mpakana kudzafika Eskom kuti tiwunike mnyumba mwathu ndithu ndi njira zimene zizi zotithandiza kuti tithe kuwunikira mnyumba mwathu tithe kuchaja foni tithe ngakhale kumverera wayiresi bwinobwino ndiye tikuwamema kuti alimbikitsidwe kugula zidangati zimene zinkumazi kugwiritsa ntchito komanso kutsatira malamulo ake akagwiritsidwe ntchito kuti zapindulire bwinobwino komanso asavulale nazo ndithu ndithu
ndatokoza kwambiri
zikomo kwambiri bwana
kunena mumveka bwino mwamvemvemve kuchokera kwa mkadaulo wa Deus Bison kuno ku Malawi Bureau of Standards akuti zidazizika mabwera zikubwera ndi ubwino wonse wachikhalire kwa ku factory anaziyeza kale kuti zinthu zimene zabwera pachida chimenecho mababu kayankhani yokhudza wayilisika ndi zina zotero ndi zokwanira ndi mphamvu zimene anazika mmenemo ndi akuti tisadule ndi kulumikiza zinthu zina zimene sizili mbali ya chida chimenecho tikatero akuti zidzatithandiza zida zimenezo kwa nthawi yayitali ndipo ubwino wonse uja umene aufotokoza kuti ufika pa nyumbapo chifukwa cha chida chimenecho utifikira popanda vuto linalilonse khalani pompo
Mutakugula zipangizo za sola Mabeleka pangono pangono Uyambira miezi six Mpaka saka ziwiri Mugugwiri sabe sola yo Kula nizipangizo za sola zokala
Nukufuna kuti ndi yankule pano ndi mozi mwaka daulo Amenewa ndi Joseph Chikaponya Pili Amenewa ama kuzitsa punziro lazama gates ku sukulu ya ukachenjede ya Malawi University of Business and Applied Sciences mubasi mzinda wa Blantyre project yangwengwengwe imene boma likuyendetsa pakali pano likulimbikitsa kuti zipangizo zimene anthu adzigwiritsa ntchito zili ndi ntchito zake zake zimene anazikhazikitsa kuti chipangizo chomphamvu zake zoti chizunikira kapena zichajira pofoniso umwepo sadzimvera wayilesi mungalangize bwanji anthu akagula zipangizo za mtundu umenewu
Chomwe ningalangize ndiyambire koyambirira nthawi yomwe akugula. Akuyenekera kuti koyambirira agule kwa anthu ovomerezeka ogulitsa zipangizozi. Komanso akamagula aonetsetse kuti amve kuti chipangizo chomwe akugulachi chitho kugwiritsidwa ntchito motani. Ndatho kuona kuti akufuna kuti alumikizepo mababu angati. Ngati ukufuna kuti ulumikize mababu folo ukagule chinthu choti chitho kukwanitsa kulumikiza mababu folo chifukwa ukagula cha mababu awiri kena kandi kudzalumikiza ena folo chinthu chija chidzatha mwansanga chinthu chija sichidzagwira ntchito mmene chikuyenekera
ngati katundu amene iyo zosezo zikumakhala kuti zabwera kale ndi mukulangiza kuti asaonjezerepo china
asaonjezerepo china chifukwa mmene achipangiramu kuti ichi ndi cha mababu folo chikuyenekera khani mababu folo basi
agwiritse ntchito choncho
agwiritse ntchito choncho kachiwiri akamaka ika manyumba mwawo ngati akumana ndi vuto lina lililonse aonetsetse kuti apeze munthu amene ndikadaulo kuti awathandize pa vuto lomwe akumana nalo
ngati pamene pa makampaniwo amakonza okha amalimbikitsaso kuti zikaonongeka awadziwitse agent wawoyo
ndithu makampani ambiri amanena kuti ngati palizina munthu customer lomatha kukaika wekha palizina amafuna kuti akuthandize kuika ngati chaonongeka chonde ayankhuleni ma agent acha chifukwa iwo aja zinthu zija akudziwa kuti chikavuta chakuti tikhonza chonchi mukapeza munthu wina wapadera athu kupezeka kuti wakuonongerani chinthu chija simupindula nacho ndithu
project imene yabwera kuti ichotse mdima makomo mwa anthu anthu ndithu amene mwina amavutika kumatchaja mafoni ku trading atha kumatchaja pa nyumba munga meme bwanja Malawi kuti apange chiganizo lero agule zipangizo zimene
Chomwe ningauza Malawi ndichakuti magetsa sola ubwino wake ndiwokuti mukangogula mutho kugwiritsa ntchito kwa zaka zambiri mbiri ndiye kuti palibeso zogula makandulo palibeso zogula parafini kuti muziunikira palibeso kupita ku trading kukatchaja foni ndizoti mukayamba kugwiritsa ntchito tindalama tomwe mumayenekera kumagula tizinthu tinantina ngati tomwe ndatchulati sitikhalapo ndiye ndikuwamema Malawi chonde gulani mudzakhala ndi kuunika kwabwino mmanyumba mwanu kuposa womwe timapeza kuchokera kumakandulo komanso mudzakhala kuti mafoni muzitchaja bwinobwino pa nyumba osachita kukasiya kwina kwake foni kuchita kutimitsira kenaka kudzayatsa madzulo kuti aya chaja maa muzitchaja pompo mnyumba mwanu ana sukulu atho kumawerenga nyumba muja kaya madzulo umene chadzapezeka kuti sukulu yawo ikupita patsogolo ngati tii ndi mabusiness ting'ono kati makazinga ntedza madzulo aja tajaija tikupuma titho kukhala mu magetsi kumapitiriza kupanga business yathu ija kaya tizipakira mitedza yathu nthawi yogwira ntchito zoti kula miyoyo yathu zitho kuchulukirapo
Ameneo ndia Joseph Chikaponya Pili, amene nditu ndi mkadaulo wapunziro la Zamagets ku skulu ya Ukajenjede ya Mubas. Ndiye akukumemani kunena kuti chitani chiganizo lero mu project yangu ngwengwe, mugule chipangizo yanu cha sola, mugwiritse ntchito nyumba mwanu. Mukagula katundu wanu wa sola pakufunika kuti mudzitsatira ndondomeko yakagwiritsidwe ntchito katundu uyo kuti akhale akukuthandizani akhale akugwira ntchito popanda vuto linali lose komanso asaonongeke. Ndiye ndili ku recap solar systems. Ndofuna kuti ndicheze ndi Felix Chikomo mkulu amene yoyo akuti ndi modzi mwaka daulo amene ndithu amakhala kuona zazipangizo zimene zizi. Ndikufuna kwambiri ndidziwe nkhani yokhudza akagwiritsidwe ntchito ka chipangizo cha sola. Kodi munthu pa nyumba akagula chipangizo chimenechi adzigwiritsa ntchito moyenera motani kuti chisaonongeke? Anthu ena mwina amafuna kuti chipangizo chija chigwiritse ntchito mphamvu mwina zochuluka kuposa ndimene anachipangira. Adzipanga bwanji?
Chinthu choyambirira sola tui ine mababa awiri ili ndipo tipo chajira phone. Kusenza zone chilo zimene ingagwire yoyo ndikuunikira mababa awiri lo ndikuchajira so phone.
Zimenezo zimene opanga ku factory ana nena kuti idzichita.
Zipanga choncho anapanga size pane size yake kuti okay size iyi bali size iyi izikagwira ntchito iyi kwa nthawi yatani modeli. So tikayikira customer ati mauzo tizi zimene muzigwisa ntchito ino apa ndi izi basi muzichaja mu mafoni anu nkuunikira nyanizi basi.
Ndiye ngati munthu angaphwanye ndondomeko imeneyi pamakhala vuto lirose?
Vuto limakhala apo oyipanga apo anayipanga kuti munthu wazinguunikira ndikuchaja phone lumachisanzo munthu wakatenga wairisi akulumikiza umene pacha ichichionongeka ndipo chikanongeka ifete maziro
wino wake amafunta
apa ehe amafunta fukoti okay tisiya kuyaka akenako atiyimbira foni achinthu chimakuti so timapita wakaona umene kuti mwina panelo yadula akulumikizaso kumabhatiri ena ake zinthu ngati zimenezi kuti iya so simeti nayikira.
Ndiye mwachidule inuyo mukulangiza zotani anthu pamene angagwiritsire ntchito katundu amene anthu atenge uthenga wotani pamene akumvera ndikuone?
Anthu atenge uthenga wotani kuti akagula sola imeneyi ngwengwengwe project imeneyi ikubwera ndi mababu ndikuchaja phone basi akuunikira kunyumba akuchaja mafoni akakhazota akufuna kuti mwina zithu zinaso ngati wireless ndizotero alipo masola ake
tathokoza kunena mwamvemvemve ndi mwachidule Felix kunena kuti pamene mwagula chipangizo chanu ku kampani iliyonse imene ili yovomerezeka yogulitsa zipangizo za sola kuphatikizapo ku recapo solar systems inuyo mumvere zimene agent wakufotokozerani ntchito zimene chipangizocho chimagwiritsa inuyo mugwiritse ntchito zimenezo. Ndakutengerani ku kampani ya Zuwa Energy imene ndi imodzi mwa makampani amene akugulitsaso zipangizo mu project ya ngwengwengwe a Winston Ngwira mmodzi mwa akuluakulu amene akuyang'anira za malonda ndi zanthu zotero. Ndakulandirani ku programu yathu
zipomukwambiri
timafuna kuti mutiwunikire nkhani yokhudza kagwiritsidwe ntchito koyenera ka zipangizo za magetsi a solars kuti kodi anthu adzigwiritsa ntchito bwanji akakhala kuti agula fu alipo anthu ena mwina amakhala kuti nzeru zawo nzochuluka kwambiri agula chinthu chija kuna kuti mwina chili ndi mphamvu kwambiri kuonjezera mababu ena kutenga gumbagumba kuyika pompo kodi zimene zizi ndi zoyipa bwanji?
Chabwino choyamba ndife katundu wathu timapereka walante ya zaka ziwiri ngati china chilichonse chingachitike within the 2 years ifeyo timakhala kuti responsible kukonza chilichonse chimene chingachitike. Komano fuso lanuli kwambiri timapangaso advice kunena kuti anthu akwena asamala katanduyo angati mmene kalili kapaneloka tingwerekeza nthawi yoti kuli fumbi kamafunaso kazipukutidwa kuti nukazitenga power yokwanira kupitisa mbatire.
Kakakhala ndi fumbi sikamatenga power yokwanira?
Sikatenga power yokwanira pamakhala kuti ngati pali fumbi ndi kuti power ija ikuchingika kuti ilowe bwinobwino kuti kapitise moto kubatire.
Oh, fumbi lijali kuchinga dzuwa.
Chabwino,
chabwino.
Komanso batire ngati ilili timapanga so advice kuti chonde ichi si chinthu choti chikhale pafupi ndi pamene pali madzi ayi chifukwa chonena kuti no ndi batire kukhuzana ndi madzi ndi kuti chinthu chichitha kumenya shorting chifukwa habu yose ya system ndi batire. Komanso chifukwa cha warranty mmene nena izi timafuna kuti no munthu asaphatikize buze nthu zina kufa nthawi zina munthu ataona kuti kanthu kandika mphamvu kwambiri ndiye tikaonetse ayi chifukwa chonena kuti izi zimagwira bwino ndi ntchito ngati mapabuwa ngati funa kuchaja phone bwino bwino kanthu akakatha kuchaja mafoni ochulukirapo bwino bwino mzotheka ehe komano nthawi zina timango nabe unena kuti no panthawi imene ya usiku chifukwa papo sema gesi nthawi zambiri ndi kukhala ndi magesi usiku wonse. So nthawi zambiri timango unikira kuti usiku sinthawi inoyonena kuti noti ike mafoni ka 6-7 kuti zichaja ayi uzitha kutheka kuti uchaja foni komanso unikira magesi komano you be distorting the battery itself ifo ikungopanga drain palibe moto wina amene ubweraso
nde inuyo ngati kampani ya zowa zimakhala zoti ngati ziti zoti munthu uja mwina wapangapo chinthu china mwina wadula waya wayikapo chinthu chake zimakhala kuti ino ndi inuyo zavuta pani
chabwino ifeyo munthu ukatero ndetu makhala kuti wapanga breach contract chifukwa timalemberana kunena kuti no tikugulisani katunduyu panthawi imene mukulipira ngongole muli mu warrant so ngati munthu uli mu warrant ndi kuti pa zinthu zimene sukuyenera kuchita yaye
warrant iyo ndi chani
ndingati nekuti mgwirizano wokuti tikupanga certify kuti chinthuchi chilibe vuto chitha kukhala ndi nthawi yayitali chisananongeke china chilichonse nthawi imeneyo timayipereka period ya zaka ziwiri inu mukuziwa kuti no mwina munthu ukangogula pena pake mtawnimo amatha kuuza kuti no ukangotuluka nacho apo basi ife china chimene singachitike ukoko sichathu
madzulo amene ukungozima sungapite nachonse
ayi sungapite nacho
ndalama zapita
ndalama zapita pamenepo pamene ife ndithu tikupereka zaka ziwiri
ukugwiritsabe ntchito usiku ndi kumasana
usiku ni masana imeyo ndi warrant yomwe nakuti if anything happens tikuzowa kuti chinthu chisingakhale ndi fort within the 2 years
ayi tathokoza kwambiri
azikwamba kwambiri
akuti iwowa amachalenja kuti sikuti akungokugulitsani kamphulikire kapena kuti basi mukatenga basino zikafereni komweko ayi koma amakuchalenja ndikuti katundu iti kukugulitsani ifeyo tikupatsani nyengo yopafufupi zaka ziwiri mu zaka ziwirizo mukhale mukumusamalira china chilichonse chitachitika chimene akuti chikukhudzana ndi 40 ya factory ndekuti iwowo adzaona kuti akuthandizani bwanja tikupitirizabe ndithu kuyendera mmakampani osiyanasiyana kuti atifotokozere gawo lawo la zipangizo zawo kuti kodi akuthandiza motani kumidziko mu program kapena mu project ya ngwengwengwe mukumverayi ndi program ya ngwengwengwe ndipo akutipatsira programuyi ndi aunduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku banki ya padziko lonse World Bank mchingerezi akonza programuyi ndi ya Development Broadcasting Unit DBU ndakutengerani ku Green Impact Technologies kumene tikufuna kuti timve zambiri za zimenezi kodi kugwiritsa ntchito koyenera kwa zipangizo ngati zimene mugulitsa ino a Green Impact Technologies mu ngwengwengwe project kuyenena ndikotani kuti mwina chithe kugwira ntchito bwinobwino customer akagula
ziwama kwambiri so zipangizo zimene zimene zililimo panelo mabab folo indi controller indi wireless yake zimene zizizoyenera zigwire ntchito mmene zililimo ngati package osati kupeza kuti kaya munthu kulumikiza kaya gumba gumba chiredio china ayi kapena kulumikiza kaya ku TV mene system ililimu singakoke china chilichonse kupatula mene zililimu chifukwa kutero customer uchi akhoza kupanga void warranty chifukwa mene zililimu timapereka warranty ya 2 years zaka ziwiri
mukanena kuti mapereka warranty ya 2 years mutanthauza kuti chimachitika nchani mu 2 years
mu 2 years mo customer akugwisa ntchito ngati papezeka china chake sichikugwira mmene chiyenera kuti chigwirire ntchito komano sanadule chingwe sanaphwanye china chilichonse komano zipangizozi patina yake sikugwira mmene kwena igwirisire ntchito ifeyo ngati Green Impact Technologies timamthandizira customer chakuti chinthu chicha chigwire ntchito
ngati kuti mumankonzera maulere
timamukhonzera mwaulere komanso ikakhala kuti mwina ndi factory 40 timamusinthira mpasa china mwachisanzo kuti mwina kontrolayi ili bwinobwino komano mwina sikuwala kapena mwina mabatanawa sakugwira ntchito timayenera kuti tiyione sivuto la kastomala kapena zinakhala bwanji fuwa pena mpezeka zoti mwina madzi kana gwirapo kaya chani mwina mkatimu mwina nayesera kumasula faya ke vuto labwera ndi timaona zinsosezi kakhala kuti zonse zikuoneza kuti zili intact bwinobwino sina masulidwe sina onongedwe paliponse ife timayenera kuti tiipange replace control yacho
nde mwachidule mukulimbikitsa makastomala kuti akagula agwiritse ntchito monga mmene ku factory anakonzera chinthuchi asayikepo china chilichonse
zoona zake ndithu agwise mmene zililimu kugwisa ntchito mababu omwewa osati kukulumikizanso babu ina kupatulako mababu amene ali apa kuchajira foni bwinobwino kugwisa ntchito machaja aminiwa. Kwa chona kuti ndipoti, kwa zolumikiza USB cable inayonse. Ena, makastoma vezeka zona kuti, kushuru kanzelu, vezeka zoti mwina, adula, tumoto charge la phone, machaja adula, vezeka zota kulumikiza so badi denga tukubusta. Zimene zizi zima wanonga system. De zima funika nditu kuchaji la mabu ino buino saati kudula chingwe umakunumikiza mawaya kubusta battery zime zima panga void walante zima kariza sokoneza
mainalo muta kukala agent ukulisa zipangizo za sola ipo muta kubeza zipangizo za sola zoda liliga mnyumba mwanu
tukupitiliza programu yatu. Ngwe 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 programu ya padera imene tukumva zambiri zokudza mwai umene ulipo tsopano kuti kumadera kwathu tithe kugula zipangizo zimenezi panse pa project ya ngwe 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 tisagone mundimu. Pano ndafika ku company ya Yellow Solar munzinda wa Lilongwe. Amene wanso ndikufuna kuti ndicheze nawo mwapadera dera kuti munthu akagula chipangizo cha magetsi a solar ku Yellow Solar. Ndi kugwiritsa ntchito koyenera kotani kumene akuyenera kuti adzichita kuti mwina asaononkeso zina mu chipangizo chimenecho.
Karuno ameneyi chimene tingalangize Malawi ndikufuna kuti ndiyapemphe pano. Karuno ameneyi wabwera kuti athandize ife a Malawi amakamaka a Malawi amene tili mmidzi amene tilibe magetsi koma sizitephera kuti anthu ena mwina makhala maganizo ena wokufuna kuti achitepo zina zimene zosayenelera pakatondo ameni
chinthu chochikuwasangalatsa kwambiri ndipo chikuwagwirira ntchito zako
nafuna chipitebe patsogolo aona kuti iya ndapangapo zamagesizi ndi judule kuti ndichitepo zina ndi zina kumene kuja ndikuononga makamaka ntchito imene katondo ameneyi amayenera kuti azigwira chifukwa pamene mwate katondo amene uja nkumasula kuti imuyikepo zina zimakhala kuti katondo uja mukuononga moyo wake katondo uja amatha kupya. Maso mutha kuononga nyumba yanu kumene katundu uja wapya ndi kuti zina zitha kuonongekaso. Kumaso kusiya moyo wanu pachiswe. Zimenezi zosayenera kuti anthu azipanga zimenezi. Ndipo ngati aone munthu wina akupanga zimenezi ndi bwino kuti ameneyo tineneze. Chifukwa akuononga ubwino umene anthu ambiri akuyenera kuti awupeze mmodzi mmoja. Ehe, ndi katundu amene tikampeza tiyeni tiwunikire nyumba chajefoni timvere wairesi.
Ngwiritsa ntchito zipangizo zimene ku factory pokonza anazika
anazipanga kuti zikhale katondo ameneyi soweza kuti ngati munati babulina taona kuti tamanga nyumba azipinda 5 4 ya 6 tifuna tuonjezere mabubu ena sikwena kuti tilumikize babulina pamene paja iya kapena kuti ndapanga business ina yometera mashina yanga yometera pamenepa kumene kuja nkuononga ntchito imene katondo ameneyi adapangidwira kuti azigwira. Ehe, ndi amalawi katundu amene mukangula musamaleni katundu ameneyi ali pano kuti athandize moyo wanu.
Mumanena nkhani yokhudza kuti munthu ukagula katunduyo kulipira pamwezi pang'ono komanso ngakhale munthu atati wagula mwina kashi. Ndinakumvani ndakumvani mudyo mumanena zokhudza kuti pali nyengo kayandi chaka kayandi zaka ziwiri zaka zimezi mumakhamu pangachani.
Karuna metu tumapereka kuno ku Yellow Solar amalawi sitimango apasa kuti azibwisa ntchito ife nkuwataya iyayi
kuti chikaphulikire
kuti chikaphulikire ah saka zipiti zimenezi pakakhala vuli pakatondo ameneyi timakonza maulere
ndiye kuti ngati munthu watenga gumba gumba kuonjezera pa batiri la katondo ameneyi chitsimikizo cho chimakhala kuti chilipobe
katondo ameneyi kuti ali ndi amalamulo ake amene timayenera kuti tibwisire ntchito. Ndiye kuti munthu ngati wayikapo zina ndiye kuti akuononga akamena kuti dongosoleni lieni limene katundu anapangira azibwisira ntchito ndiye kuti akatero munthu uja amakhala kuti akuphwanyaso ngakhale dongosolo la waranti limene
ndathokoza kwambiri
zikoma kwambiri
akunena choncho Paul Dumbi kunena kuti katundu ina aliyense kapena chipangizo chilichonse cha solar chimene mungagule inuyo ku Yellow Solar kapena kampani ina iliyonse imene iliyovomerezeka Malawi muno kugulitsa zipangizo za magetsi a solar anapangidwa ndi mphamvu zokwanira ndi zipangizo zimene anamuyika pamene popo ndiye tisaonjezerepo zina ndipo tisaduledule zina kuti tithe kumusintha mwantundu wina ulowose zosezo zizayenera kuti zizagwire ntchito yake monga mmene anapangira ku factory. Zina langa ndi Mike Mlongoti bwanji tidzakhale limodzi mu program ina ya padera ya ngwe 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 khalani pomwepo.
We'll be right back.
ndia sola teteza kungozi za moto sola ndipo ndo sabola ntumba sola ngani ndalama kokula sola unigira kitira businessi kuchajira mafoni kuvera wairesi
nali fusolatu mprogramu ya lero. Kodi ndi nchitidwe uti omwe ndosa vomelezeka kapena oletsedwa pamene mukugiritsa ntchito zipangizo zanu za sola? Ndibwerezanso fusolo. Kodi ndi nchitidwe uti omwe ndosa vomelezeka kapena oletsedwa pamene mukugiritsa ntchito zipangizo zanu za sola? Perekani yankholanu potumiza SMS kapena WhatsApp kunambala iyi 0997 422 668. Ndibwerezanso nambalayo 0997 422 668. Osayiwala kulemba dzina lanu lonse, dera komanso boma lomwe mumakhala. Ndipo onse ochita mphumi atayankha funsoli molondola tidzawawulutsa pa MBC Radio 1 lachisanu pa 31 May 2024 nthawi ya 5 koloko madzulo. Ngati mukufuna kugula chipangizo chanu cha magetsi a sola kapena mukufuna kudziwa zambiri kuili yonse mwa kampani zovomelezeka zomwe zikugulitsa zipangizozi, imbani foni pa nambala izi: Vitalight 703, Green Impact Technologies 4260 kapena 0881 754 926, Yellow Solar 3020, Zua Energy 0994 791 414, kapena tumiza SMS yolemba sola ku 3067, Star Times 0995 777 555, Sane Mane kapena Solar Aid 0997 034 806, Ricapo Solar Systems 0994 549 641, kapena 0995 251 491, Soles Energy 0996 528 378, ndipo kumudzi kwale 0888 728 242.
Utengawu akukupatsirani ndi awu nduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku World Bank.